uSamuweli wesibili isahluko 18 verse 1. UDavide wabala abantu babenaye wabeka phazi kwabo induna zezinkulungwane ezinduna zamakhulu. Verse 2. UDavide wamukisa abanye ingxenye esithathu iphansi kwesandla sikaJoabe nengxenye esithathu iphansi kwesandla sikaBhishayi indodana kaSeruya umfowabo kaJoabe nengxenye esithathu iphansi kwesandla sikaIthayi umgidi. Inkosi yathi kubantu, nami ngiyakuphuma nokuphuma nani. Verse 3. Kepha abantu bathi, awuyukuphuma ngokuba uma sibaleka abayikusinyakekela noma kufa ingxenye yethu abayikuyikhathalela, kepha wena unjengezinkulungwane eziyishumi zethu, ngalokho kusho ukuba usisize usemzini. Verse 4. Yayisithi inkosi kubo, okuhle emehlweni enu ngiyakukwenza. Inkosi yema ngaseceleni kwesango, bonke abantu baphuma ngamakhulu nangenkulungwane. Verse 5. Inkosi yabayaleza oJoabi noAbhishayi noIthayi yathi, anoyiphatha kahle insizwa ngenxa yami, ngisho uAbsalomu. Bonke abantu bezwa lokho inkosi eyaleza zona induna ngoAbsalomu. Verse 6. Base bephumela endle ukulwa noIsrayeli kwaliwe ehlathini lakwaEfrayimi. Verse 7. Abantu baZali bangcotshwa lapho phambi kwezinceku zikaDavide. Kwakukhona ukubulalana okukhulu ngalolo suku, abantu abayinkulungwane engamashumi amabili. Verse 8. Ngokuba impi yahlakazeka khona ezweni lonke, ihlathi laqeda abantu abaningi ngalolo suku kunabadliwa inkemba. Verse 9. Absalomu wasuka wahlangana nezinceku kaDavide. Absalomu wayekhwela umnyuzi wakhe, umnyuzi wangena phansi kwehlozi le-oki, ikhanda lakhe labambelela e-okini. Waphaka inselo emkhathini wezulu nomhlaba, umnyuzi obuphansi kwakhe wadlula. Verse 10. Umuntu othile wakubona wamtshela uJoabi wathi, bheka ngibona uAbsalomu ephanyekile okini. Verse 11. UJoabi wathi kumuntu omtshelileyo, bheka ukubonile umjuqanga ngani khona awele phansi na, ngangikunikele izinhlamvu eziyishumi zesiliva nebhande. Verse 12. Wathi ke umuntu kuJoabe, noma bengiyakukhokhela izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva esandleni sakho, nokho bengiyakuselulela isandla sami endodaneni yenkosi, ngokuba endlebeni zethu inkosi yakuyala wena Abhishayi noIthayi ukuthi yilondeni insizwa u-Absalomu. Verse 13. Uma bengisebenzile inkohliso ngokuphila kwakhe, njengokuba kungekho nto efihlwa enkosini, nawe uqobo ngabe umelene nami. Verse 14. Wayesethi uJoabe, anginakulibala kanje nawe. Wathatha imkhonto emithathu ngesandla sakhe wambhokodwa u-Absalomu enhliziyweni esezwa ephakathi kwe-oki. Verse 15. Iy'nsizwa eziyishumi ezaziphethe ikhazi kaJoabe zamzungeza zamshaya u-Absalomu zambulala. Verse 16. UJoabe wayesebetha icilonga, abantu babuya ekumgxosheni u-Israyeli ngokuba uJoabe wabagodla abantu. Verse 17. Bamthatha u-Absalomu bamlahla emgodini omkhulu ehlathini, babeka phezu kwakhe inqwaba enkulu kakhulu yamatshe. Bonke abakaIsrayeli kwaba yilona nalowo babalekela ematendini abo. Verse 18. U-Absalomu esekhona wayethathe insika wazimisela yona esigodini senkosi, ngokuba wathi, anginandodani yokukhumbuzela igama lami. Wayiqamba insika ngegama lakhe ithiwa isikhumbuzo sika-Absalomu kuze kube namuhla. Verse 19. Wakimahasi indodana kaSadoki wayesethi, ake ngigijime ngiyibikele inkosi ukuthi uJehova uyiphindisele ezitheni zayo. Verse 20. UJoabe wathi kuye, hayi ukuba ngumbiki wendaba namuhla, kepha uyakubika ngolunye usuku namuhla, hayi ukubika lutho ngokuba indodana yenkosi ifile. Verse 21. Wayesethi uJoabe kumkushe, hamba uyitshele inkosi okubonileyo. Umkushe wamkhothamela uJoabe wagijima. Verse 22. Ahimasi indodana kaSadoki wabuye wathi kuJoabe, noma kanjani ake ngigijime nami ngimlandele umkushe. Kepha uJoabe wathi, uyakugijimelani wena mntanami, lokhu kungekho mvuzo wombiko kuwe na? Verse 23. Wathi, noma kanjani ake ngigijime. Wathi kuye, gijima wayesegijima u-Ahimahasi ngendlela yasethafeni wamdlula umkushe. Verse 24, uDavide wayehlezi emkhathini wamasango omabili. Umlindi wakhuphukela ophahleni lwesango ngasogangeni, waphamisa amehlo akhe wabheka, nanguya umuntu egijima eyedwa. Verse 25, umlindi wamemeza wayitshela inkosi, yathi inkosi, uma yedwa unombiko emlonyeni wakhe, wayelokhu esondela njalo. Verse 26, umlindi wayesebona omunye umuntu egijima, umlindi wabiza umlindisango wathi, bheka omunye umuntu ugijima eyedwa, inkosi yathi, nawe uletha umbiko. Verse 27, umlindi wayesethi, ngibona kungathi ukugijima kokuqala kunjengokugijima kwa-Ahimahasi indodana kaSadoki, yathi inkosi, ngumuntu omuhle yena uletha umbiko omuhle. Verse 28, wayesememeza u-Ahimahasi wathi enkosini, bayede, wakhothama phambi kwenkosi ebhekise phansi ubuso bakhe wathi, makabongwe uJehova uNkulunkulu wakho onikele abantu abaphakamisela isandla sabo enkosini yami inkosi. Verse 29, inkosi yathi, sahlezi kahle insizwa Absalom na? U-Ahimahasi wathi, ngabona isixuku sabantu lapho Joabu inceku yenkosi ithuma inceku yakho, kepha akazanga ukuthi kuyini. Verse 30, inkosi yathi, kudluka ume lapho, wagudluka wema. Verse 31, bheka wayesefika umkusho, umkusho wathi, ngumbiko nkosi yami, ngokuba uJehova ungiphindisele namuhla kubo bonke abakuvukelayo. Verse 32, inkosi yathi kumkushe, isahlezi kahle insizwa Absalom na? Umkushe wathi, izitha zenkosi yami nabo bonke abakuvukelayo ukuyilimaza mababe njengaleyo nsizwa. Verse 33, yayisidabu kakhulu inkosi, yakhuphukela ekameleni ngaphezu kwesango yakhala, isahamba yathi, hawu ndodana yami Absalom, ndodana yami, ndodana yami Absalom, sengathi nga ngifikile esikhundleni sakho Absalom, ndodana yami, ndodana yami.